charge you, they charge you extra. I say everything, the correct order. The girl fine, I mean she's so fine, no. Her body kai, now wahala. Anya chili just makes me wonder. Her breast be like you don't love Maria. I say everything in the correct order. She said, love me, Femi, don't stop. She said, squeeze me now, now. She said, love me, Femi, don't stop. She said, squeeze me now, now. Bang, 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 I just did go. Bang, 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 I just did go. Bang, 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 bang. Yeah, hey. Yeah, hey. Yeah, hey. Bang, bang, bang. She said, love me now. She said, squeeze me now, now. To the left now, don't slow down now. To the right now, don't come too fast. To the left now, don't slow down now. To the right now, don't come too fast. She said, love me now, now. She said, squeeze me now.
Boy stood on the burning deck, but my name is Martin Simpson, and you're listening to Sheffield Live on 93.2 FM and SheffieldLive.org, number one for Sheffield music.
Nataka kuwafahamisha wale mnaowagombanisha, sisi wao hamuwezi kututenganisha, sisi wao hamuwezi kututenganisha. Naona sana mnanitafuta, mapana marefu hamtanipata. Naona sana mnanitafuta, mapana marefu hamtanipata. Basi nawaambia haleluya, radhi kwa nini mmenikosa. Basi nawaambia haleluya, radhi kwa nini mmenikosa. Tekea sisi hatuwezi, tekea utatuweza. Tekea, 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 ubaya uwache. Tekea sisi hatuwezi, tekea utatuweza. Tekea, 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 ubaya uwache. Menizulia mingi sana, sasa na waona mmechoka. mingi sana. Sasa na waona mmechoka. Kwani kilicho na mwanzo huwa kibali kuwa na mwisho. Kwani kilicho na mwanzo huwa kibali kuwa na mwisho. Majungu bure kwetu kuchemsha. Sasa na waona mmechoka. Majungu bure kwetu kuchemsha. Sasa na waona mmechoka. Mtapanda milima kisha mtashuka. Mtatukuta hapa. Mtapanda milima kisha mtashuka.
Nao tutafuta kuna kitu mtapata. Kututenganisha ni ndoto. Dada nyota ndogo niko kwako. Usiwe peke yako take care. Wacha kutuchezea watasema watachoka. Mwisho wacha zoe.
Take care sisi hutuwezi. Take care hautotuweza. Take care take care. Take care take care. Ubaya uwache. Take care sisi hutuwezi. Take care hautotuweza. Take care, take care, take care, take care, ubaya uwache. Take care, take care, take care, take care, ubaya uwache. Take care, take care, take care, take care, ubaya uwache. Take care, take care, take care, take care, ubaya uwache. Take care, take care, take care, take care, ubaya uwache. Take care, take care, take care.
Saw a future, sir, led by father's trade. But here that can't spawn nothing, sir, paradise betrayed. Looking through the windows, all your world to see. To you I'm just another refugee. To make ends meet. Two more children still in school, hungry mouths to feed. Looking through the windows, all your world to see. To you I'm just another refugee.
Cast your eye upon me, sir. What price the dreams that brought me here?
Looking through the windows, all your world to see. Forever just another refugee. Looking through the windows. Pero el cha-cha-cha lo derrotó.
Quieres I wanna. Gonna call all the shots for the notes and the knots because I wanna.